kuva mu miryango kenshi kenye cyane nta rukundo cyangwa se gutita cyane turakura nibishyira gusa domai umuntu muza seka kandi seke cyane turi bes gusa dufite inyatsi dufite courage gusa baturya imitsi dushaka love gusa turya imigeri abakadukunze nibo badutambire dushaka peace gusa mu rugo ni fine dushaka love gusa papa nari class buri time mama urasaba imana tabone love dize kuruti iwacu aturi blessed cyane e kandi dufite urukundo cyane umva sha turi nore cyane duseka